Kama mtoto nipe Bona nisi sample Leo ni lazima nikave Kwangu siyo hasa
Baby gala tease me kwenye longi Fanyi adharani utaniega kwenye ngori Kicheza na wewe tawapiga ndoni So unani mada na yako hodi
Bose.
Katika, katika, hit design Katika, 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 hit design Katika, katika, hit design Katika, 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 hit design Katika, katika, hit design Katika, 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 hit design
Kona lover, sama kwa lucid deny Na kama hauna, I really wanna make you mine Rada for you I will die Nimekusoma kama mbuku, buku Warazi nyenye bubu, bubu Hakoka waste, mwaki unavo wine Usiku niku digi digi kama mine Setu zime nice, alafu vile umeva very nice Baby, setu zime nice, alafu vile umeva very nice
Katika, katika, hit design Katika, 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 hit design Katika, katika, hit design katika, 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 hit design Katika, katika, hit design Katika, 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 hit design
Baby, we ni gwiji wa mapenzi Gwiji wa mapenzi Baby, we ni mchawi wa mapenzi Mchawi wa mapenzi Wazi, wanauliza mbona kwako misi yami Kwako misi yami Napenda vilo meji beba, vilo meji ami Vilo meji ami
Nyumo kitambia kuna tingika diaba diaba Madiaba umekari
Siwezi yodashash, cause we ndo mali Siwezi kunyobia kwa konisha lewa
Setu zime nai
Alafu vile umeva very nice Baby,
setu zime nai
Alafu vile umeva very nice
Katika, katika, hit design Katika, 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 hit design Katika, katika, hit design Katika, 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 hit design
Baby, setu zime nai
Alafu vile umeva very nice